finally many only one touch. Kubanga banji bamenya mu fast stuff. My one kubila was an easy papa. Hey, baby easy papa. Tuli mumyaki ali one night. Kauli wezu kuka you are my first sight. Kekwe wakule loke zali zai zai. Hey, baby easy zai zai. Ene wange nasiba yo. Emwezi kuma wange za mubanda. There's no way.
Wachimanye yekwe kantu kange. I'm gonna celebrate you like Christmas. Kinda kupendo ite Jesus. Lelo keto nye kwake kwake. Wachimanye yekwe kantu kange. Wamala yote kuwamani kwa chigata. Nina wete takadata. Baby baby na kudata. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nesawaru kama, tulibaru mwe wake. I don't believe in God. I don't believe in Jando. Nesawaru kama, tulibaru mwe wake. Nzenali manyoli one touch. Kumanga vandiva menya mufa stuff. Na ye wankubira waziri zipwa kwa. Hey, baby zipwa kwa. Tulimumia keali one night. Kauli wenzu kuka you are my first sight. Yekwe wakula loke zali zai zai. Ey, baby zi zai zai. Wambala yose kukoma nyigwa chigata. Ninawe seta katata. Baby baby nakudata. I don't believe in God.